Selesifundile kwindumiso isahloko samashumi asixhenxa nesine nje lizwe lokuvula ntani bandiliphinde likhumbule ibandla lakho olithengileyo kwakudala olikhululeyo laba sisizwe selifa lakho ntaba yaseziyoni ohleli kuyo kwakhona ibandla lomnqophiso omdala kwaye kukhona ibandla lomnqophiso omtsha kwimeko yangaphambili igazi lemvana laliphalala libekwe phayana kumgubasi wecango imfuduko yenzeka intlawulelo yaphunyeleliswa kwimeko yomnqophiso omtsha bandla lomnqophiso omtsha yayiligazi lemvana kathixo elaphalala emnqamlezweni eCalvary ukuze kuhlangulwe thina kube khona uxolelaniso likhumbule ibandla lakho olithengileyo kwakudala olikhululeyo abasesizwe selifa lakho intaba yaseziyoni ohleli kuyo kunjani iingcinga zethu nomthandazo kumele iphakamele kuthixo ngoku Nkosi mhlengi wethu sikhumbule ngokuba usihlangulile yaqhubeka ithi phakamisa ukunyathela kwakho ukuya kumanxuwa ahlala ehleli utshaba luvive into yonke engcweleni hayi ngaphandle kodwa ngaphakathi kwingcwele uthe watshabalisa yonke into wamisela ukulawula kwakhe senza into ayithandayo mqolo wesibhozo bathi ezintliziyweni zabo siya kubanyanzela phantsi kuphele bazitshitshise zonke iindawo zikathixo zokuhlangana ezweni apha ngoku ithi imiqondiso yethu asiyiboni akusekho mprofethi kuthe kwandiphathela ingxaki amaxesha amaninzi ukuba kungekho mprofethi elizweni apho umntu angaya khona afumane impendulo evela kuthixo kwesinye isandla kumele sithi uthixo akasinikanga nje yanye kodwa usinike zonke iimpendulo esizidingayo noba kubapostile okanye kubaprofeti noba umnqophiso omdala noba umnqophiso omtsha sele sinikile elizwini likathixo asidingi uba sithi kuba na uya kunyukela ezulwini aze ahlise uKristu okanye kubani iyawuhlela ezantsi ukuba amphakamise konke sekwenziwe weza waze wayiphumelelisa intlawulelo wanyukela phezulu ezulwini walinda zide zonke iintshaba zakhe zenziwe isihlalo seenyawo zakhe ade ibe lithuba lokupheleliswa kumtshakazi emva koko uzawubuya kwakhona sithabathele ekhaya Mqolo weshumi kunini na Thixo umbandezeli engcikiva utshaba luhleli luligiba igama lakho leyo yinto ngokunjalo esibuzayo emva kwemini nje kwaye ngenyaniso meko kaThixo uba efuna sibe nomonde nokunyamezela kuqhagamshelaniso oko nokholo nokuthemba ngoba kubhaliwe uba lo unyamezela kude kube sekupheleni kaye kawukuba ibande kuye kuba nzima kodwa uThixo ufuna ukusenza udidi lwabantu abathi banyamezele ngenyaniso kude kube sekupheleni noba kuza ntoni usinesiqinisekiso soba nabana onyamezeleyo kwade kwasekupheleni wosindiswa ndiyaqhubeka ndifunda apha mqolo weshumi elinanye usifinyezeleni na isandla sakho nesokunene sakho sirhole esifubeni sakho ulugqibe ugqibe yonke into engeyiyo yobukumkani bakho kwibandla lakho beka isiphelo kuko konke kulolonke uhlazo ye yonke into engaveli kuThixo engahambisaniyo nelizwi beka isiphelo kuyo kuyo yonke into engenalo ilungelo lokubakho ebukumkanini nasendlwini kaThixo beka isiphelo kuyo ukuze sikwazi ukwenza isiqalo esitsha nako oko wena Nkosi ngokwakho ukumiseleyo wazo wakunika. Kwimiqolo yokugqibela emibini sifundile, khawusukume Thixo ubambane nababambene nam, khumbula ukukungcikiva kwesidenge yonke imini. Zintanda, lena indlela yiyo, ayisithi kuphela bava uhlazo kodwa kubhaliwe ukuba kumele siluthwale uhlazo ngenxa kaKristu. Ngokunjalo kumele siphume esixekweni njengoba ebhalela umpostile uPaulus kwileta eya kumaHebhere, apho sixelwayo ukuba iNkosi uThixo kunjalo kumele iligqibe icebo layo. Kwaye ithi khawusukume Thixo ukhumbule ukukungcikiva kwesidenge yonke imini. UThixo wazi ngokupheleleyo ukuba asinamandla okwenza nantoni na. Into angayenziyo yoyena ishiyeka ingenziwanga, ayisithi kuphela kodwa iNkosi yethu kunjalo eyava uhlazo ngenxa yethu, ngokuba yena uyintloko yalo ibandla, thina ke senza umzimba wakhe. Into ehla kuthi ihla kuye, into ehla kuye ihla kuthi. Ngenyaniso senza umanyano olungcwele. Masifunde ezinye izibhalo ezininzi nje kumprofeti uZakariya. UZakariya sahluko sesibhozo, uZakariya sahluko sesibhozo umqolo wethoba, utsho uYehova wemikhosi ukuthi izandla zenu mazomelele nina bawevayo lamazwi ngale mihla ephuma emlonyeni wabaprofeti kude kube lapha. Eli lizwi xabisekileyo lingcwele likaThixo, liqhagamshelene nokubekwa kwelitye lembombo ukuze kuphinde kwakhiwe indlu kaThixo, itempile yenkosi. Bona kwindlela yokubona kumprofeti izinto zihamba kakuhle noba nguIsrayeli kunqophisa omdala okanye ibandla kunqophisa omtsha. Phaa itempile yachithwa, apha ingcwele kaThixo elibandla. Emva koko ithi yomelela, wena kule mihla uve izithembiso kumlomo womprofeti. Kukangaphi apho sikuthethileyo apha phambili, ukholo lwenyaniso lweBhayibhile lume njenge-enkile kwizithembiso zikaThixo. Nabani ongenasithembiso akanawo umhlaba oqinileyo anokuma kuwo. Ngoko ukholo liyajikeleza nje, kodwa ngethuba esinesithembiso esivela kuThixo kwaye sinokuma phezu kwaso, uThixo akanakunceda kodwa ukuba aphendule. Into endishukumisayo nzulu ngomnye umqolo kwesi sahluko sinye kuZakariya isahluko sesibhozo umqolo wokugqibela, utsho uYehova wemikhosi ukuthi ngezo mini ayakuthi abambe amadoda alishumi asezilwimi zonke zentlanga, abambe esondweni lengubo yendoda engumyuta athi, siya kuhamba nani ngokuba sivile ukuba uThixo unani. Xa ndithe ndafunda la mazwi endicinga phakathi kum uba ngethuba xa uThixo jika ebheka kubantu bakhe amaSirayeli, xa isiphelo sabo kumele sibe kulungelwano kwintaba iZiyoni njengoba izibhalo ezininzi zinokubalwa. Ilizwi liyaphuma eYerusalem, imfundiso entabeni iZiyoni. Nako oku kungafundwa kulo lonke ilizwi loprofethi xa uThixo ngokubonakalayo ecacisa inkolo yakhe kwaSirayeli. Izizwe ziyawukwazi, amadoda alishumi bawumbona umyuda napapha ingubo yakhe inde ngokwaneleyo ukuba isandla sabo siyibambe, bathi siya kuhamba nawe. Kutheni? Ngokuba bangamayuda, ngoba besiye eJerusalem. Impendulo ithi nansi, siya kuhamba nani ngokuba sivile ukuba uThixo unani. Ndiye ndacinga nje kum, ukuba kuyayikholisa iNkosi njengoba sithe ngenyaniso safunda sazi kwizibhalo kuba phambi kokubuya kaYesu Kristu ukwakhiwa kwebandla kumele kwenzeke kwakhona ukuze zonke izinto zibuyisele. Oko ke yinyaniso yento eyithethayo nenjongo kaThixo ethumela umyalezo wesiprofetho ukuba abeke amazwi esithembiso esingcwele semihla yethu ngenxa yethu kwixesha lethu, abeke entliziyweni zethu ukuze sikwazi ukuthi ilitye elinye lembombo isisekelo esinye. Njengoba unjalo kwimihla yabapostile, kuthe ngenyaniso sabekwa ngokutsha kwaye sinako apha xa uSirayeli
abo babuyela kwela xesha ephakathi kwabo babuyileyo ekukhonkxweni kwaseBhabheli, Ezra noNehemiya nabanye benzani, bacoca oku kwakushiyekile etempileni eyayingamathuthu nje, acoca yonke into kwade kwafika kweliphinqaku. Sathe isisekelo sacaca ngokubonakalayo, yonke inkukuma, yonke into ethe yachithachithwa iye yasuswa. Emva kokwisisekelo siluqobo sabonakala, kulapho ke kuphela ukwakha kwaqala khona. Bathandekayo, kwakunyanzelekile kuThixo ukuba asithumelele ulungiselo lobupostile, umyalezo wobupostile, hayi ukwenza izilungiso ezincincapha naphaya, kodwa ukucoca yonke into ebichithachithekile, ukubona izisekelo zicaca ukuze kwakhelwe phezu kwazo. Ndiyakholwa ukuba kucacile kuthi ukuba uThixo wayengena ukwakha phezu kwenkunkuma nazinto ezichithachithekileyo, kodwa ngokulula bekumele achovele bucala oko kuthe kwachithachitheka. Kwaye yiyo kanye loo nto ulungiselo lukamzana uBranham belumalunga nayo. Kwaye ukuba ndingavunyelwa nje kwenza uphawu mganyana malunga noku, sithe emva kokoko sabona ukuba wayesebenza kanjani ebuvangelini nezipho zomoya kude kufikele kumqondiso kaMesiya zithe zatyhilwa kuyo yonke indawo. Kodwa kulandelwa ukutyhilwa kwamatyina, izinto ezininzi zithe zacocwa, iingxaki ezininzi zithe kwabhekiselwa kuzo apho kungakhange kubekho ezithe zaqondakaliswa kakhulu ke kuwonke wonke. Bekunyanzelekile ukuba kube khona ukucocwa okucokisekileyo ngakumbi ukuze sonke isakhiwo siphinde sakhiwe kwakhona ngalo ubabalo lukaThixo. Ndingachuluma ncakhulu xa sinokuba nobungqina ngako oko ukuba uThixo usiphethe ngobubele, hayi ngenxa yethu. Kodwa nako oku njengoba sele kutshiwo amaxesha amaninzi apha kule ndawo nakwenye ke, ukuba uThixo akabaqapheli abo bakholwa kuye ngoku, abahambayo ngoku kwiindlela zakhe, abakholwa izithembiso zelixesha, abathenge sazela esilungileyo, bathwala igama lakhe elubhaptizweni, bathi ngenyaniso balwa kuzo zonke izinto. Siyambulela uThixo ngaloo nto, ukuba bamkholise uThixo, ukuba bamkholwe bamlandele. Ukuba uThixo akabaqapheli, akasiqapheli esisinginginya esithe salungela ngenyaniso ekwazini kwalo nasekholweni ukuba sihambe indlela ayimisileyo, ukuba akabaqapheli kubani azobaqaphela? Ukuba uyazi ke wena, andixelele kwakusoloko kusenzeka ntoni. Thatha abantu bakaIsrayeli, kwayumzana uBranham wenza intetho enamandla apha efanelwe ukuba sizipile kuyo. Wathi noba kancinci okanye kakhulu, uThixo unokusikela kuphela abantu baIsrayeli kwilizwe lesithembiso, kwaye ahambe mkanyana athi isiprofetho asithethi. Usebenzisa eli lizwi lithi crooked, umyuda ogqwethiweyo kugqwethwa. Umyuda owenza isishishini phayana kwistrato sasewall eNew York, ukuba uthetha ngalo myuda obuyila kumhlaba woyise kwilizwe lesithembiso. Kwaye kubaluleke kakhulu ke ngokulula banjengoba sele kutshiwo ukuba abaprofethi ababini abazubonakala eZurich okanye eWashington okanye eMoscow okanye naphi na, bazolwenza phulungiselo lwabo eYerusalem. Ngoko ke bonke abo bakwaIsrayeli abanomnqweno uba babe nesabelo kumsebenzi kaThixo osindiso ngela xesha, kumele babe kuloo ndawo uThixo azawube esebenza kuyo. Kungenjalo abayi kuba nasabelo kuloo nto. Ilolo hlobo kanye kwibandla likaThixo ophilileyo, kumele siye kwilizwe lesithembiso, kumele sithwale izithembiso zikaThixo ukuze sikwazi ukuthi ngoko sibuyiselwe kwilizwe lesithembiso, ukutsho ke ekuzalisekeni kwako okuThixo akuthembisileyo. Kwileta kaYakobi ndithanda ufunda umqolo phaya malunga nomonde, kwaye kunyanzelekile nje ngokulula uba sigcine engqondweni oko okokuba siyawudinga umonde kude kukholise uThixo ukuba azalisekise oko akuthembisileyo. Esibhalo siqhelekile kuthi uYakobi isahluko sesihlanu umqolo wesixhenxe, nyamezelani ngoko bazalwane ide ifike iNkosi. Ngoko unyamezelo,
do not give up at some point.
Ba ungalahli tawuli kwithuba elithile okanye uthi hayi akwenzeki. Kumele kwenzeke, kuya kwenzeka ngoba uThixo ukuthethile, hayi ngokuba sikufuna.
Because it is part of God's plan of salvation, which is
kungenxa uThixo
and our faith.
Nxalenye yecebo likaThixo losindiso elingena kutshintsha nokholo lwethu lube bambelele njengaankile kukho oku. Sifunde umqolo wesibhozo, nyamezelani nani sizimaseni iintliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. Ngabe uYakobi ebengena kuyibhala ngathi kuyizolo kuthi thina siphila kwesi sigaba, abanyelisi sele bebhala isahluko emva kwesahluko bexoxa bephikisana ukuba bapostile babephazama babephuma emgceni nabo ngokunjalo. Yayingengoba apostile nabaprofethi ababe nempazamo bephuma emgceni, yayizingcali nengcaphephe nababhali begidigidi ezingamashumi amabini abathe bahamba kuyo yonke imida yokunyelisa baphazama baphreqa. Umoya kaThixo kumele abhale ngendlela apho ilizwe elilungileyo kwisibhalo esingcwele sinokufunyanwa kulo lonke ithuba kuso sonke isithuba sexesha. Ndiyavuya kuThixo ngako oku. Into endiqondayo ndisileyo ukuba eqondalisayo uba yayingengobantu ababhala ngokweengcinga zabo kodwa ngokomxhelo wabo, kodwa ngamadoda akwaThixo egcwele ngumoya kaThixo eqhutywa ngumoya oyingcwele ngenyaniso. Noba umnqophiso omdala okanye umnqophiso omtsha bathetha babhala. Ngoko ke nyamezelani nani ezizimaseni iintliziyo zenu. Kwaye khumbula into enye, umcele mngene kubele sigqithe kuyo iye iqina ngakumbi. Khumbula amazwi kwincwadi yezenzo mhlawumbi isahluko sesixhenxe. Xa ixesha lokuzaliseka kwesithembiso lalisondele, uFaro wacinezela abantu bakaSirayeli eyiphutha ngakumbi nakakumbi. Ngoko ke kanye nje phambi kwethuba lokuhlangulwa nofuduko ukunxunguphala buye kunganyamezeleki. Zazinjalo ke iindlela zikaThixo emva phaya. Ziyawuba njani ke ngoku angade asivumele ukuba sinyamezele okukhulu ngenxa yegama lakhe nangenxa yelizwi lakhe? Masenze ngolo hlobo ke ngovuyo sinesiqinisekiso soba bangawubulala umzimba kodwa abanakuwubulala umphefumlo. Siyazi emva kwakonke ukuba uThixo uthembekile kwaye uya kuba nathi kude kube sekupheleni. Masifunde mkanyana nje ukutsho ke pha umqolo weshumenanye. Yabonani sithi banoyolo abo banyamezelayo. Bakokuthi unyamezelo lukaYobhi naluva. Xa ndithe ndafunda lo mqolo ndakhunjuzwa ukuba kwakunjani abaprofeti bamenyamezela kanjani anye kude kube kumhla wokugqibela. Zange babone ukuzaliseka kwento uThixo ayithethileyo ngomlomo wabo. Thatha u-Isaya kumzekelo, intombi yakumitha ngokunjalo ke zange kubone. UDavide kundumisa sahluko samashumi amabini anesibini baqhophoza izandla zam neenyawo zam nazo zonke ezazibhalwa baze baphosa amaqashiso ngenxa yeengubo zam. Ewe, emva koko ziprofeto zinintsi ezavela kumlomo wabaprofeti zange babone nto ekuzalisekeni ngamehlo abo. Ukuba omnye wayenobuza zo bonke abaprofethi kwiibhedi zabo zokufa, madoda kwaThixo ingaba niqinisekile ngako oku? Yonke indoda yakwaThixo ibinophendula ithi, uxolo, okuya akukho malunga nam kodwa kumalunga noThixo. Kwaye ndiqinisekile ukuba xa ixesha lifika uThixo uza kukwenza oko akuxelileyo ngomlomo wam. Abaprofeti babeqinisekile ngalo meko kuthini? Yayingengabo abathethayo, nguThixo ayithetha ngabo. Mnye umbuzo, kutheni siqinisekile ngezenzo zethu? Kuba umzana uBranham wathetha into okanye umzana uFrank wayiphinda? Hayi, ayomeko yomntu lena, yinto emalunga noThixo lena. Kwaye kuba nguThixo othethileyo, ngoko umlomo womntu uyagqithisa nje. Ngoko ke kunjalo kusukela eqaleni kuye esipheleni kushiyeka imeko kaThixo. Ngoko ke singayithemba iNkosi ukuba sinyamezele kuzo zonke izilingo. Ndiyanicela ungathandazi ukuba iNkosi iphelise izilingo. Ndikutsho kwakhona ziya ukuba ngakumbi. Masimcele nje uThixo ukuba sikwazi ukunyamezela, sikwazi uma siqinile sishiyeke sizingisa elikholweni kanye ngokuba singabathwali bezithembiso zikaThixo. Ndithanda ufunda incwadi yokuqala kuPetros Sahlo sokuqala.
Verses 7 to 11.
Umqolo wesixhenxe uya kushumi nanye. Kakuhle kakuhle umqolo wesibini uya kuthoba. Ncwadi yokuqala kuPetros isahlo sokuqala. Ngoku kwenza Phawula amanqaku abalulekileyo okanye amanqaku amalunga nalo mxholo. Abanyuliweyo ngokokwazi kwexa kwenxa engaphambili kukaThixo uyise ebungcweleni bomoya kuse ekululameleni nasekufefweni kwegazi likaYesu Kristu uthi makwandiswe kuni ubabalo noxolo. Ngoku iyaqhubeka iqhubeke ngokumqolo wesihlanu. Nina bathe ngamandla kaThixo nagcinwa ngalo ukholo kwimihla yoxesha lokugqibela. Yintoni umpostile uPetros ayibhalayo apha? Njekanye nje ngedayari, njengento eyayimiselwe kwangaphambili. Ngoko siyaxelelwa apha abagciniweyo ngamandla kaThixo ngokholo balondolozelwa elusindisweni. UThixo sisindisileyo unamandla okusigcina, unamandla okuba nathi, okusikhokela sinike umkhombandlela side simbone. Abagciniweyo ngokholo balondolozelwa elusindisweni olulungiselwe ukutyhilwa ngexesha lokugqibela. Ngoku sinayo inyhweba yoba siphile kula maxesha okugqibela apho liyawutyhilwa khona kwaye liyawutyhilwa ngokuqinisekileyo. Njengoba uThixo etshilo, omnye umntu ke angandibuza ukuba bendingoyiki na ukubhala ukuba umsebenzi omkhulu wokubuya kwenkosi yethu nokuba ungaphambile okanye emva kwemillennial, kodwa iyawukwenzeka, kumele kwenzeke. UThixo kuthethile kwaye isibhalo siyazaliseka phambi kwamehlo ethu. Ukuba uyakholwa oku yithi amen. Amen. Malibongwe igama lenkosi. Asinakuzinceda kodwa kumele singqine ukuba uThixo uyasithwala ngalo ukholo, uyasigcina ukuze sikwazi ukuba thina siphila kule mihla yokugqibela singanyamezela kude kube sekupheleni, side size sibe nesabelo elusindisweni, enguqulweni naseluxulweni oko kuzawutshilwa kumihla yokugqibela, kumaxesha okugqibela. Ewe, kuya kutyhilwa ngokuba oku kuko oko uThixo akuxelileyo elizwini lakhe. Ngoko ke kuyawuba njalo. Ngoku masiqhubeke sifunde apha. Enigcoba ngalo, ingaba sesiqalile ukwenje njalo ngoku? Ingaba sesiqalile na ukuvuya ukuba inkosi yebuya kwakhona, ukuba iya kusigcina kude kube lithuba lokubuya kwakhe? Aphithi enigcoba ngalo, ndiyaqhubeka ndifunde, enigcoba ngalo nokuba nithe nababuhlungu umzuzwana ngoku ukuba nimelwe kuko, hayi ngenxa yezizathu ezithile kodwa ukuba nimelwe kuko phakathi kwezilingo ngezilingo. Akekho namnye kuthi onokukhetha imvelo yomcelimngeni okanye yokubandezelwa kodwa ukuba kulindele ukuba umntu athwale okanako. Kubhaliwe ukuba inkosi ayibeki imithwalo phezu kwethu esingenokwazi ukuyithwala. Akekho umntu owakho wacikidwa wazanywa ngaphezu kwamandla akhe. Singacinga ngamanye amaxesha ukuba oku kungapha kwamandla am. Ewe, mhlawumbi kude kube lelo thuba, kodwa uThixo sele kunikile amandla amatsha kwaye singaqhubeka kanye kwakhona Galuba balolo thixo wethu kukangaphi apho sithe saba namava ngako oku apho sithe safike kwisiphelo sethu samandla ethu kube lapho uthixo aqala ke oku kungenelela athathe meko esandleni sakhe qhubeka ithi apha kuba ukuzanywa kokholo lwenu ukuze ukucikideka kokholo lwenu kufunyanwe kunqabile kakhulu ngaphezu kwegolide le itshabalalayo noko icikidwa ngomlilo kuse kuyo indumiso nembeko nozuko ekutyhilekeni kukaYesu Kristu.
Everything that comes into our lives,
yonke into eza kubo ubomi bethu nokuba malunga nantoni na kudidi lwesilingo okanye lokuzanyazanywa kubandezelwa bunzima inyembezi noba yintoni na noba ikweyiphi na indawo kububomi bethu sidinga olu lungiselelo. Yiloo nto ke uThixo ekuvumela ukuba kwenzeke ukuthi ngalubabalo ekupheleni size sikwazi ukuthi zonke iindlela zakhe oko ethembekile egcwele inceba emva koko ngokuqinisekileyo ithuba liyakuza apho sinokuthi Nkosi ndiyakubulela ngazo zonke izinto othe wazivumela bazize endleleni yam ze zenzeka khona ukuze zindincede kuba ndihambe indlela yakho ndithobekile ndiguqile kude kube sekupheleni. Ndiyakubulela ngokuzivumela zize kum ukuze ndikwazi ukufikela kwisiphelo. Ayo ndlela elula yindlela enzulu enameva kodwa loo ndlela leyo iphelela ikhokhela kwisiphelo iphelela eluzukweni. Safunda umqolo wesibhozo umqolo wethoba enithe ningambonanga nje namthanda enithi ke nikholwa kuye noko ngoku ningamboniyo nigcobe ngovuyo olungathethekiyo oluzukisiweyo nisamkela isiphelo sokholo lwenu usindiso ke lwemiphefumlo yenu. Omnye kumele agcine amehlo omnye kwinqaku njengoba uPaulo sebhala kwabasefilipi ndilibala oko kungasemva ndibheke kwezi zinto zingaphambile ndicinezele kwiphawu lobizo olukhulu lukaThixo kuKristu Yesu emva koko uthi ndikwenza oku ngokunjalo kuba nam ndathi nam ndagangelwa khona nguye uKristu. Uthi bazalwana ndizibalela ukuthini ndigangile ke ndenza ntonye ndithi ndizilibala izinto ezisemva ndisolulela kwezi phambili ndiphuthume ngokuxunele umvuzo wobizo lwaphezulu lukaThixo kuKristu Yesu. Bazalwane nodade uyavuma ukuba usindisiwe nguKristu ewe uhlanguliwe nguye uncediwe nguye. Ingaba inqaku eliphambi kwamehlo akho na ngoko mbulele ngayo yonke into eza endleleni yakho kumaHebhere sahluko seshumi. Ngokunjalo umqolo waziwa kakhulu kumaHebhere sahluko seshumi ngoko kumele sithuthuzelane ngawo la mazwi ide ibuye iNkosi kwaye intuthuzelo ifunyanwa kwisibhalo esingcwele yeyona nto egqwesileyo leyo kumaHebhere isahluko seshumi singafunda umqolo wamashumi amathathu anesihlanu apha. Musani ukukulahla ngoko ukungafihlisi kwenu kona kunokwamkela umvuzo omkhulu kuba kufuneka ukuba nibe nomonde ukuze nithi nakuba nikwenzile ukuthanda kukaThixo nizuzane nalo idinga. Siyazi ezibhalo
May they serve us as comfort.
Yanga zinga sikhonza njengentuthuzelo njengokwakheka sibe ngamandla kuthi kungabikho namnye umntu ohlala apha acinge kuye ukuba sikuvile oku amaxesha amaninzi nangaphambili. Yanga kungakutsha kuwe nakum. Ngenyaniso ililizwi elivela kuThixo elithetha entliziyweni yakho nasentliziyweni yam kanye kule yure. Ilizwi esingalivumeli sidlule nje lingasincedanga ngathi limalunga nabanye, kodwa ibe lilizwi elithetha nathi, ilizwi elibhekisele kuthi, ilizwi elixabisekileyo ngoku elithethayo kutsho ke ukwenza ubizo lwethu nolonyulo baluqiniseke ngaphezulu njengoba sibona ukuba lo mini iyasondela, njengoba sele kuthethiwe apha elizwini likaThixo. Lonke uvakaliso emva konke lubhekisele kuthi, libhekisele kubo bonke abaza ukuliva. Siyalungisa uba sizivumele ukuba kuthethwe nathi umntu ngamnye konqalileyo uba singene apha kule ncoko kunye noThixo simnika impendulo, sinika impendulo entliziyweni zethu emthandazweni ngalo ilizwi eli athe wabhekisela kuthi ngalo. Incwadi yokuqala kwabaseTesalonika isahluko sesine umqolo weshumini nesibhozo sifunda la mazwi amangalisayo, ngoko ke thuthuzelanani ngala mazwi.
What are we to take comfort?
Ingaba kumele sithuthuzeleke entweni ngaphambili. Kuqeliwe malunga nokubuya kwenkosi. Ngabo bathe balala ukufa kuKristu kuba bavuka ekuguqulweni kwabo bashiyekileyo kude kube sekubuyeni kwenkosi. Ngokumqolo weshumene esixhenxe kubhaliwe, sandule thina babudlayo ubomi basaseleyo siqulelwe emafini kwakunye nabo, siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni, size ngokunjalo sihlale sihleli sindawonye nenkosi. Emva koko kufika lo mqolo, ngoko ke thuthuzelanani ngala mazwi. Xa uvakashele umntu ogulayo ubone ukuvubunzima nokunxunguphala, uqaphele kuba intuthuzelo yakho namazwi akho awanelanga. Khumbula ukuba kungekudala konke oku kuyawube kudlule, kuyawuba semva kwethu. Masithuthuzelane kuyo yonke imeko esingazifumana sikuyo kula mazwi. Inkosi yethu iyebuya, ewe inkosi yethu iyebuya kungekudala, kwaye kungaba khona abenyelisi kwakhona, hayi abakholwayo kodwa abanyelisi, nabo ngokunjalo bazifumana ezi zibhalo ezo inkosi yethu ngokukhethekileyo itsho kwisityhilelo. Ngithi yabonani ndiyeza kungekudala. Isityhilelo isahluko samashumi amabini anesibini, isityhilelo isahluko samashumi amabini anesibini umqolo wesixhenxe. Yabona ndiyeza kamsinya, unoyolo lowo uwagcinayo amazwi esiprofeto sayo lencwadi. Umnyelisi uyabhala uthi uYesu wathembisa, yabona ndiyeza kamsinya emva koko iminyaka engamawaka amabini idlulile, kodwa umpostile wabhala kuthi ukuba le mini inkulu iyawukwenzeka kwixesha lokugqibela. Ngoko ke ibandla liyakubizelwa phezulu ebuqaqawulini. Unoyolo lo wagcinayo amazwi esiprofeto sayo lencwadi. Ndiyabuza kude kube ngoku kuba bekungekho kwisentury yesithathu kuba iincwadi ezahlukileyo bezingadityaniswanga nakumnqophiso omtsha, kuba nakwelaa thuba lexesha ebenokwazi ukugcina into ebhaliweyo eBhayibhileni, kakhulu ukuba amatyina le ncwadi bengatyhilwanga. mikhona imiqolo elizwi likaThixo ebibhekiselwe nje kuphela ebandleni elizawuba semhlabeni ekupheleni. Siyavuya ngako oko ngokunjalo. Kumqolo okanye umqolo phambi kokugqibela kwisitshilelo esahluko sama-22 siyafunda uthi lowo uzingqinayo ezinto, ewe ndiyeza kamsinya. Amen. Ewe yiza Nkosi Yesu. Ubabalo lwenkosi yethu Yesu Kristu malibe nani nonke. Bakhona abantu abo ubabalo luphezu kwabo kwaye bawushiyeka kude kube sekupheleni. Abantu abanyamezelayo abangabathwali bezithembiso ezingcwele. Abantu abanomonde kude idiyure kaThixo ihlasele xa kusenzeka into. Masivale ngelizwi elinobuqaqawuli lendumiso esilifundileyo ekuvuleni. Likhumbule ibandla lakho olithengileyo kwakudala, olikhululeyo laba sisizwe selifa lakho. Lo mayibe ngumthandazo wethu esiwunyusela phezulu namhla kwinkosi yethu nomsindisi. Likhumbule, khumbula isihlwele sakho osithengileyo ngegazi. Ukhumbule okunjalo ukuthi ayisithi kuphela abanyeliswayo kodwa nawe ngokunjalo onkosi negama lakho nelizwi lakho liyanyeliswa. Emva koko singathandaza ngokholo, Nkosi Thixo wethu yima, uze ubambe igunya lakho ubeke isiphelo ekuhlazekeni kwakho nekusehlazekeni kwethu. Ngqinela ilizwi lakho ulizalisekise ukuba ngenyaniso kuyo yonke intshukumo yenkolo ehamba kuzo zonke icawe namahlelo. Iyakhula ilindeleke ngakumbi ukuba kwenzeke imiqondiso emikhulu nezimanga kobekelaphi na thina njengebandla lakho elibuyisiweyo likaThixo philileyo. Silindele ukuba amandla ovuko, amandla okudala kaThixo aya kutshilwa emzimbeni wenkosi ukuze kwa intombi eziziyatha zithi ngenye imini siphe kwi-oli yenu kuba izibane zethu zicika. Siqinisekile ukuba iya kuba nguThixo ngokwakhe. Kwaye ngakufundela oku kuIsaya isahluko sama-28 nakumprofeti uHagayi neminye ke imiqolo uba yinkosi ngokwakhe eya kuma izise ilizwi lakhe enzalisekweni, isenzo sakhe singaqhelekanga njengoba kubhaliwe phayana uba yena ngokwakhe uya kukwenza. Kodwa ukuze enze oko udinga ibandla, udinga amalungu omzimba wakhe aqhagamsheleneyo amileyo enkonzweni yakhe. Kwaye ngalo ubabalo lukaThixo yinto leyo esithanda ukuba sibe yiyo. Kwaye kutheni sinqwenele uba njalo? Ngokuba simiselwe kwixa elingaphambili nguThixo esimisela le njongo nje kanye njengoba uThixo enomthunywa nomyalezo weli xesha wamaxesha esiphelo. Ngokunjalo unalo ibandla kumaxesha esiphelo eliyawuthi kanye kwakhona libe yintsika nesiseko sayo inyaniso. Ibandla njengendawo yesitshilelo sikaThixo philileyo kuye inkosi yethu libekho udumo, uzuko, imbeko ngoku kude kuse konke amaphakade egameni elixabisekileyo elingcwele lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen.
Let us stand for the closing prayer.
Masimeni simele umthandazo wokuvala.
Heavenly Father,
bawethu osemazulwini, kanye kwakhona ndiyakubulela ngenhliziyo yami yonke ngayo inkonzo yanamhlanje, ngalo ilizwi lakho elisikhokhelayo ukuze sikwazi ukwahlula kunye neyona nto nobuqhetseba ezimisela ingathi ngumoya ongcwele, sikwazi ukucalula, siqaphele ngokucacileyo, sibone ukuba ilizwi akumelanga livele Roma, kodwa kumele soloko livele Yerusalem, mele soloko livela kwintaba iZiyoni, mele soloko livela kumlomo wabaprofeti, mele soloko livela kumlomo wabapostile. Nkosi ethandekayo, nabantu ovakalisa ilizwi lakho namhlanje makalivakalise ngendlela abapostile nabaprofeti bakuvakalisa ngako eYerusalem. Haleluya. Nkosi, ndiyakubulela ngaso esi siqinisekiso sokholo, ngokunjalo ngalo ithuba loba ukucikite kuba sinalo umisile umgangatho lilizwi kwizandla zethu entliziyweni zethu, ungacikida yonke into ngokuchase nako oko ubone ukuba kunjalo na. Ngokunjalo siyabulela ngawo umprofethi wakho othe wamthuma kuthi ukuba asilumkise, asinike umkhombandlela ngenyaniso, asinike umqondiso. Nkosi Thixo wethu, uthembeke unjani. Ngenyaniso awenzi nto ungakhange kuqala uyityhile, utyhile icebo lakho kubakhonzi bakho nabaprofethi, hayi kubaprofethi obuxoki, kodwa kumkhonzi wakho umprofethi othe wamthuma ngawonke amaxesha. Siyabulela uNkosi ngawo amadoda athunywe nguThixo kude kube kwixesha lethu, bathe bavakalisa kuthi ilizwe liyinyaniso likaThixo. Siyabulela ngako oku, sisikelele ube nathi thina singabantu bakho abakunqulayo, be nathi sonke ngobabalo lwakho kude kube sekupheleni. Wena uthe wakuthembisa, ngoko ke uya kukwenza. Yabonani, ndinani ngawonke amaxesha kude kube sekupheleni kwehlabathi. Nkosi, hlala nathi uze usikelele. Siyakubulela ngayo yonke into egameni likaYesu. Amen.